More music at NigerHighlife.com.
Onye gemero onye kachikere ya, ewumo, ewumo,
More music at NigerHighlife.com.